Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo studio Tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde
altinere nayi lewru janvier hitande 2016 sappo e jeɗɗi yande ƴaɓɓirima silimaji capanɗe nayyi e joyyi meɗen tawa e les maisons de la presse Bamako. Sakiraɓe beele jiiɗen hitande 2016 sakiraɓe hande on compétit toon wiide UNESCO landini ɗum woni ɓe puɗɗi heeƴo heeso ɗum woni kumanigo faabade jande sukaɓe janggoɓe ley sahal leydi meɗen ndi kañum e wuddu leydi meɗen ndi ndenno heeƴo ngo waran waɗede ko yaata e duuɓi ɗiɗi hikka ndenno ko foti milliardji million ngaji capantati e jeɗɗi kalisi dollar warta fa watte e ley majjun ko nayi e ley banggal mawde cuuɗi jangguinirɗi fa yettoyade e landinde kaaki jangguinirɗi sakiraɓe fedde humaninde ɗum woni saganade hakkeji janggoɓe janguinoɓe jande hakkudere nde kolliti wiide kamɓe eɓe belti e ley ɗiɗo dabareji ɗi UNESCO wondi e fiide ɗi fa sanne ka ɗum e tawede fou hooreɓe fedde nde kolliti wiide janguinoɓeɓe jaata ley sahal leydi meɗen ndi so dabareji tendiniɗe fiyaka ko nayi e ley banggal ndenago sakiraɓe kumpite wiide e ley rafi ndenago gonduɗo heɓde sembe ley leydi meɗen ndi o beete Allah pinɗo fou dañan gotonaɗo ley laamu tumbutu o noddaɗo so hulɓinaɓe kolliti ndonno jadinkoɓe kolliti wiide beete Allah pinɗo fou eɓe mbawi fewnude ɓe kasaraji ndenno kanko gotonaɗo goto ley cercle gundam o holliti wiide bandiji ɗi kañum e trafic kaji droguji ɗi kamɓe goni cuuɗiɓe caggal ɗiɗo ruubi ndenno sakiraɓe kumpite wiide beete Allah pinɗo fou dun télévision ngaji ɗi ɗum woni télévision ngaji ɗi walda e jeyal laamu o ana wondi e uɗitede ley leydi meɗen ndi hande ko yaata e jeɗɗi majji goni golloji tawe ɗi gala yamiroje ndenno laamu o holliti wiide oɗo kabaru ana suumiɓe fa sanne ɗi woni kabaruji ɗiman jogani o hande jottino on ɗi o yo sakike moɗon Barke Cissé bisimilla moɗon heɗade sakiraɓe golleji ɗum woni hono fedde humaninde faabade jande sukaɓe l'école e leyi hono ɗum woni ko heeƴo humanigo heeƴo ngo UNICEF holliti faaɓe faabo jande sukaɓe école ley sahal leydi meɗen ndi kañum e wuddu leydi meɗen ndi ndenno ɓe kolliti wiide ngoɗo heeƴo ngo waran ngo waɗa ko yaata e duuɓi ɗiɗi ko foti million ngaji capantati e jeɗɗi kalisi dollar warta wattede e ley ɗiɗo golleji ndenno ko nayi e ley banggal mahude suudi école fa yettoyade e landinde kaaki jangguinirɗi ngoɗo heeƴo UNICEF ngo waran ngo faabo jande sukaɓe l'école ley sahal leydi ndi kañum e wuddu leydi ndi Mamadou Sama Seku hono kabar o worri
janguinirɗi temmeɗe ɗiɗi e capanɗe jeɗɗi e ɗiɗi gonni udduɗe banggal wuddu e sahal leydi ndi batte rafi ndenagu e wayde janguinoɓe ɗum fuɗɗima yarde yeeso e lettimmoɗe jande rawane nde ko ɓuuri temmeɗe nayyi e capanɗe joyyi janguinirɗi gonni uddaɓe ɓuural keɓaɗo o yo sababu laamu o e kañe mballoɓe banggal jande janguinoɓe gaɗanama sifa ɓeydari faamu e cuuɗi janguinirɗi kewɗi dokkama kaaki janguinirɗi keesi sembe golle ɗe fuf nayima banggal région ngaji Ségou Moti Tumbutu e gaaw to kidal to keƴaɓo laamu o ana gondi e tinnade sala janguinirɗi ɗe ana puɗɗa jande hande hollitama wiide hakke ujunaji tato e temeɗe ɗiɗon sukaɓe rewɓe e worɓe keeɓi nadde l'école yoɓe temeɗe jetton yoɓe ujunaji jetton gonno fadde leydi ndi heɓde tiɗalla hakke capanɗe joyyi e joyyi yimɓe woni suɓaɓe banggal janguinde sukaɓe saabi janguinoɓe fuf derti nokku o cercle Abbey Bara e tinsako kay keeɓa fuɗɗude jande tafon
fedde sagan toonde hakkeji janguinoɓeɓe kolliti wiide kamɓe eɓe belti e ley ɗiɗo dabareji ɗi UNICEF wondi e landinde ɗi ko hani faabade jande sukaɓe janggoɓeɓe ley sahal leydi meɗen ndi ka ɗum e tawede fou hooreɓe fedde nde kolliti wiide janguinoɓeɓe jaata ley sahal leydi meɗen ndi so dabareji tendiniɗi fiyaka ko hani saganade rafi ndenagu goduɗo ley sahal leydi meɗen ndi ley wattu joni o Boubacar Paytawo o hoorejo ɗum woni fedde sagan toonde hakkeji janguinoɓeɓe keeɗi ko haali e dow faccitago Mahamadou Sama Seku
banggal sahal leydi ndi soni deƴƴere wartali ma larmimal tawaka sere amen min gana jaɓoɓe golleyɗo toon rafi ndenago ana hulɓini sanne wadde ko yaltantami batte tan ana weela yoga e yimɓe laamu min gatta ɗum fes heƴƴaɓe walde amen gonnoɓe toon ɓe fuf garti Bamako wattu fuɗɗode tiɗɗalla nde yoga e yimɓe amen ana heddi fa ha e ley guure mawɗe ɗe ɗon tan larmimal o ɗum woni soni fi o worri kay min mbawata wiide min neldan toon golloɓe amen wala fuf ko bilti
sakiraɓe kollite men ko waɗi jangoji moɗon dow hello amen noddirtego page Facebook Sidjo Tamani ngo sakirabe ko yata e balde hande dum woni gotanaabe ley lamu tumbutu o ana fewna ruubi bete Allah pindo fu dañan noddaado e mabbe so hulbina wiide jaadin kobbe waran fewna be kasaraaji den no hon dum woni kanko gotanaado ley lamu ley cercle gundam o holliti wiide bandiji di kanyon e trafikkaaji droguuji di kambe goni ciudiibe caggal di do ruubi den no be kulliti wiide anniyaaji di idi saawi dum woni ballade golleji kalda de kawrangal fa yottoyaade e hadude wirfagol lamu o ley lamu tumbutu o e mangal mudun fu den no kede ko haali do facitango Ousmane Diko
won kabaruji di men jatori yo yuroji heedi be tawdaaka e deejere be non ana waawi laataade torrobbe na wobbe du sabede wombe deejere mali hawranta dum en landogal ana no be kebiri numeroji laami be du yodi numeroji di a hebata feese a noddi dum yo rubinde yimbe tan non min hakkilaaji am ana joodi so Allah jabi mali hawan torrobbe be yidi mabbe yo saha laato nokku do kawjo wala faabe golla ko wokki be dum wartirta deejere laami be nan gondi e wirfaade mina gabinta gungu gaka yimbe amen ana jodi hakkilaji sabede larme men gondo ga o ana tekkini kumul
fadde humaninde yiri wera li lamu tumbutu o kanyun e jalini arabe gombe tunbe ana wondi e fawndirde bawde mabbe faabe sagano rafindena gungodudo li lamu tumbutu o e mangal mudun fu denno kenyen be joddike tun e batu totondiral hakkilaji dow kabar o denno gube didde fu dum woni bale didde fu nantini lamu o wiide an hani ko lamu o daro e darnde mudun Boubacar Mahman o horejo waldinde kede ko hali do facitango Ousmane Diko
yodonu waddani men batude ndardude yimbe joina hakkilaji mun en kalda gollida e laami be leendi faarde soldats mu en le ngalurnde fa hada nguyka mobilaji kanyo e yommi tagol gaddojum wara hore minen miden darda laami beedu ndaro e darde mu en laamu o wada sariya darta tajobe laaybe jukka dum en yalla toñabe an kotte hakkiji mu en le leedi ndi sariya jamnaaki ko yimbe njommito laamu anado o daro e darne makko
lebbi jeegon woni ko talkur kaldal e kawrangal tonga li leedi meden di ka dun e tawede fu rafindenaagu o ana wondi e hebde sembe li sa hal leedi meden di fa sanne nanno yoga e gube de kay kolliti wiide hono ko golleji kaldal e kawrangal wondi e tannede ko dun sabe bini so gube jaadin ko be hebi sembe li sa hal leedi meden di nanno batu fedde humaninde jokkitaade golleji kaldal e kawrangal ana dooma e leedi jonte didi ngaroje de ko haani humanaade dum woni saginti hagintinde golleji kaldal e kawrangal Fahad Ag Mahmoud o goto e horebe walde platform de kede ko hali do fakitango Mahamadou Samaseku
e hakkille am nafa tal kurundu ana haani hukkude en yakawere fuddude golle de sala kaboben hebe mottere len nokkuji ciubaade goto fuf ande ko woni e do jeya hakkunde gube kaptoje de ko golle de taadi ko latike sababu yimbe muttube hebi sembe wadde bonandaji iwde kawrital cakital gal warde hande kulle kewde fuddima hebde lawo fenne de jaati fuddi non jukkitaare golle de jom meden en fuf non so tal kurundu hebama gollede no haniri lam o jotto fa gasa sahangal deejan sabbi gollirde de fuf ko ditan den tan kaben e yimbeele satinbe diina e jeyobe drogue
sakirabe kompite wiide ko yata e balde hande minisma ana hayfina tawdeede e trafikkaaji droguuji den no bete hande men jiidi e mabbe den no minisma holliti wiide neddo goto e gollidowo e mabbe ngoni dariido fa somo somo yaaji mudun so jiido haalaaji haala ka dun e tawede fu minisma holliti wiide be ngaran be piya dabareji tendi nidi fa kabar o labbine sakirabe kumbite wiide bete Allah pindo fu television ngaji di ngala e jeer laamu o ana wondi e uditeede li leedi meden di den no hande ko yaata e jeddi majji ngondi e gollude tawe di ngala yamiroje den no gouvernement o holliti wiide o do kabaru ana suumi be fa sanne Ousmane Diko hono kabaru television ngaji di worri
cuudi tele di ngala yamiroore jeddi godude hande di ngaram beedade lewru warondu Dramane Aliou Kone horeju maison de la presse bamako do jeedo renovo tv hokki tajral e be gondi e yaltinde tele ka be ngala yamiroore beedo horebe dido tele ngaji ye do batte wayde seria li leedi ndi bangal teleji di tuugi ko Dramane Aliou Kone holliti dum wala baka sabe do seria wala fuko wodi e wi makko kewa dido tele ngaji yo notade yidi yimbe kewal majji ministre darani de kabar leydi ana e do golle sariyaaji dokoji laabal e do odo kabar golle de haknde ana haani wadde dum hore golleji mum
nanu sakiraabe dow o do kabaru jaati halundi amen mawndi ndi warta jodaade dow mudu dum woni kabaru television ngaji di ngala e le jeyal laamu o sakiraabe yewen ko woni le region ngaji meden di
Union européenne et gouvernement royaume uni e leydi suède ngoni paabatoobe studio tamani
nati e leri zonaji meden di en puddiran to kulikuru to be kuliti wide hono wite dum woni yambireji dental led adna nodirteedi nyanakan di wadi iwde e goo yaade tati lewru janvier ndu denno leedi do yambireji golleji kewdi wada malle hen iwde e bomi yaade e jimi fa yotto yaade e concertji kanyun e tottondiral hakkilaji denno be kuliti non landin be kawritangal kuliti wide e be belti e le majun fa sanne sagrabe ngartiran faado tumbutudobe kuliti wide alpha mama touré kanko lati horejo dum woni fina tawali ngalure tumbutunde o jojjinama kenyan e le miside sidi yahayande denno lamuton o ana wawi yidude dawrudidde e makko le kabaru basijidi kanko woni lontudo dum woni hono kanko yahiya umar alkaya o iwdo hen e le hitande bettinde sagrabe dokkade ten hande kabaru meden di kaparnje ko yowtere meden de ana heddi